Wazewo butakanyo wamanyo wakati wabadukanya stage za taxi okuli yempererwe kitezi buwambo ne paka ye Gayanza Kayunga na zonazi kulira kulugudo urugende Gayanza ekitongole kya KCCA bukibayisiza mu ekiwandiiko nga kiba sindika okuddayo mu paka ya mwesangi bwempererwe. Kinajjukirwa nti stage ezoogerwako bano gye baagala okubazza mu paaka gye buvuddeko emyaka ng'esatu baagivaamu olw'okulwanagana okwajjawo era abantu bangi baavaayo n'ebisago n'emmotoka ne zoonoonebwa. Abataxi bagamba nti tebasobola kudda mu paaka mwe baava ne balumiriza nti omugagga nnyiniyo yandibanga yatuuse ku ntegeragana n'abakulu mu KCCA ne bakkaanya okubasengula ku stage zino zibaddewo nti bazivayo mu paaka eyo bo kye bagambye nti bajja kukikola. Abakolera ku stage ezo batuuzizza olukungaana lw'abannamawulire empererwe kisinzidde okutegeeza nti bajja kukkiriza kuddamu kuyiwa musaayi ku lwa paaka eyo gye baavaamu. Ssentebe w'abagoba ba taxi ku luguudo olwo oluva empererwe okudda ekiteezi Sendawula Dirisa agambye nti bwe kinaaba kigaanye waakiri okuteeka ebikola wansi.
Driver tebali wiringi oba siba mativu n'ekiwandiiko KCCA kyeyaleese tuze tulwanagana okutemagana kuyiwa omusaayi empererwe nti omugagga abataxi bali wamu wa miliyoni 3.5 buli mwezi ekigenda ku miliyoni 9.6. So obutakkaanya ne bubeera awo nga bungi yenyini n'akeera ku makya n'aleeta basatuyoko kampani mikonda ina naggalawo gavumenti KCCA yenyini n'etusaba tuve ku kkubo tunoonye ekifo ekirala kukozesa chairman w'erusi ne batufunira ekifo era tusasula bulungi.
Kibeerebwa Anwar ssentebe wa paaka ye Gayanza ne Kibirige Musa ssentebe w'ekyalo Sekati bagamba nti tebalina kyebamanyi ku bigenda mu maaso nti naye byandibanga bigendereddwamu okukomyawo entalo mu paaka.
Bwe twatudde nga tulaba kyetaagisa obutayiwa musaayi bangi baabe bagamba tugende tulwanyise abantu abo tubalinde batandike tubakube emiku naye ng'abakulembeze twatuza okulaba nga si kisaana wabula tiina kutuula n'okutegeeza bakama baffe waggulu baludde mu ntalo naye ffe tubadde tetuzirimu nnyo kubaffe tusaidi yekyemmanga kugazalo tebatuviirako nti kituufu gazeti yazze ndana abagayaza Kayunga ebatwaliramu.
Oluvannyuma lwa bino byonna kakano w'atwala ebyokwerinda mu division ye Kawempere omubaka wa gavumenti Luka Kagenyi aliko ekiwandiiko kyawandiikidde KCCA ku nsonga ezo n'agisaba batuuke ku nzikiriziganya.
Bajja mu nfirisi bwe bajja n'abeekayunga ne bajja nasawo Kayunga n'amalire stage ne bajja nga bagamba nti omulimu gwaffe tugukoledde ebbanga ddene omwami yayatutangisa ekifo yatugoba nitumuviira ne tutereza omulimu gwaffe naye tuwulidde enkulubuju bantu eyo yateekateeka okuggulawo taxi park yatadde nempapula bamuwegaze ne bagamba tujja kukozinga havoc kati nga okulembera ebyokwerinda ne mpandiikira Director
of Engineering, yako pinajipo pingi ya Executive Director na abakulu mu kitongole kya KCCA abadde akyagudde butaka wabula ekitongole kya KCCA ennaku zino kiri kaweefube ogogola ekibuga era ebikwekweto bibadde bikyayinda mu bitundu bya Kampala ebitali bimu.